ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሆከረ መጋላ ቻርልስቪል ካኩታ ቨርጂኒያ ከሰት ከየ ሉቡ ነማ ገላፈቴፍ ጉርሙ ኦላንቱማ አዲት ጭቸኒፍ ጉርሙ ሳሞርሙ ወልጭና በላለፈቹ ሳኒቲፍ ሞርሚን ረት ከየ አማቻጅራ ገባሳ ማይክል ቦማን ያለነቱ ደስ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሐሰዋ ደገዝሳን ሰነት ጉርሙ ጎርሲቶተ ደልደላ ረት ዳፎ ደቀፍሲሴ ትራምፕ ሮቢ ከሌሳ ከቤክሰኒቲ ሆገነውን ሰደርካ ኦላና ጉርሙ ጎርሲቶተ ኬሳ ዋንገዲ ሰኒፍ ነንጩፌ ጀደን ኩኒስ ሰበባ ሐሰዋ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ተኡምቤ ካሜራ ፕሬዚዳንትች ዳምሰቲ ዩተሪን ኤርገኒን ነሞተ ደልደለት ቦባን ረት ዲባ ጌሲሱ መና ጀቹን ጉርሙ ከነ ዲጌ ጀደን ሐሰዋን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሆገኖታ ፊ ቀብሳውተ አሜሪካ ብራ በልዲናን ቄቀ ሆርዶፍሲሴ ጅራ
To equate those who vow a race war, who vow to maintain the legacy...
Kannen warana gosa labsan, kannen isakani ratti soda labsan, kannen olantumma sanyitif kapsawan, warra kabajamu mirgawum mataf kapsaw walin wadkitte sun sirrimiti.
Akkas gochun olantumma adimul isu warra nazi deggeran ol ol kabud aka jedan Jesse Jackson, Trump isan akkasi bu'ura yokan maadde godhate ilaala jedan. Dugaan jiru garuu akka pirezidaantii Ameerikaa ta'etti hunda keenya maadheessaa ta'uu qabna turree jedhan. Hanga xiqqoo ofitti qabee hedduu keenya alatti dhiisuun kan hojjetu miti jechuudhaan Jesse Jackson dubbataniiru. Haasaan pirezidaant Trump kun muummittii ministeeraa Biriteen Theresa May biraas qeeqa hordofsiiseera.
The United Kingdom has taken action to ban far-right groups here.
United Kingdom garelee cimina mirga leellisan ugguruuf tarkaanfii fudhattee jirti. Adda baafnes benne jirra. Kanneen ilaalcha faasistummaa qabanii fi kanneen warra akkasii morman ija walqixxeen hin ilaallu jedhaniiru. Kanaaf kanneen aangootti gaafatamarra jirru hundumtuu warra mirga jabeessanii leellisan bakka hundumaatti balaaleffachuu qabnaa jedhan. Trump aangoo pirezidaantummaa kana sirreessuu yoo hin danda'u ta'e. Taajjabdoon itti dhiyeenyaan hordofaa jiru.
Yeroo garee olaantummaa sanyii adii leellisu sanbata dabre kutaa Virginiyaa magaalaa Charlesville keessatti hiriira geggeessee okkara lubbuu namaa galaafate uume ilaalchisee keessumaa biyyoota Awurooppaa fixinsaa baroota naazii yaadatan keessatti mormii kakaasaa jira. Gabaasaa Zalatka Hook tujubeetu dhiyeessa.
Hiriirtonni mormii Berliin keellaa Brandenburg jedhamu fuulleetti kaleessa walgaan kan hiriira farra loogii sanyii Charlottesville, Virginia irratti argamte konkolaataa jamaatti akkaan fiigaa tureen dhahamtee lubbuun ishee darbe Heather Hayriin yaadatanii oolan. Lammiiwwan Jarmanii hedduun hiriirtonni mormii Ameerikaa keessa faajjii mallattoo naazii kabiyya isaanii keessatti erga waraana addunyaa lammataatii as uggurame baatanii argamuun isaan ajaa'ibe.
My grandfather fought against Nazis in the Second World War, and I think it is a disgrace that Donald Trump is not against Nazis.
Akakayun ko warana farra Nazi ka warana dunya lamma farratti irmate jira. Donald Trump Nazi mormud abun waan nama qaanessu. Lammin America martinu nuti farra Nazi ta'uu keenya hubachuu qabu.
Mormitoonni Germanii keessaa kun akka jedhanitti warreen loogii sanyii oofaniif sochii mirga jabeessanii leellisan callisanii ilaaluun hin barbaachisu. Jarmaniin biyyoota hiriira warra mirga jabeessanii leellisan kan Charlottesville morman keessa isee duraati. Kun xiinxala dhugaa kaloogiin sanyii maal akka ta'e ibsuuf tarsiimoo attamiin itti duuluun namarra jiraatu lafa ka'uun barbaachisaadha jedhu hiriirtonni Jarmanii keessa. Kanaaf namni kun itti dhagaamu dhimma kana fuudhee daandiitti bahe mormuu qabaa jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti gareelee jibbiinsa hookaraan guute oofan murtiitti dhiyeessuun barbaachisaadha garuu ga'aa miti. Balaa walitti fufee raawwataa adeeme kana dhaabsisuuf Charlottesville keessatti haalli uumame akkaan qoratamuu qabaa jechuun waamicha dabarsan.